Africa,
baby, yeah.
Dark heat.
Minifika kwaka. Nani bidi niseme, dipo nipo, ne. Yeah. Pale ulipo, baby. Nipe location, nisoke, nije nikuo, ne. Ikishindikana pasi, nitumie video zako za Snapchat. You know I like that. Nimekumisi sana macho ya kutaka. Video call sata, mda ukipata. Nitafry nikikwona mwana data. You're my angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. Ooh, angel, my queen. Unachotaka misi katai. Juni upendo, my dear. Unaonipa misi kinai. I miss you.
My soul.